kuyenzeka kwezinye izinsuku uze sengathi ukholo lwakho lungaphansi kwengcindezi, akwenzeki ukuthi abantu bafuna ukukuthulisa, bakwenza ube into encu engezwakali, bakutshela ukuthi ukholo lwakho kuJesu kungumgqinqinqi lokho awubhekani nakho nakanjani. Uma kunguwe lowo, nginey'ndaba ezinhle kuwe. Angiqale ngikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kuliqiniso lokho esikushilo. Kulezi insuku kubuka wonke umuntu ekuhlosile ukuzivala imlomo ngokuthi basitshele ukuthi lo mqondo wethu okuyithoba silandele uJesu into engasenandawo kwimpilo eyenza ukuthi abantu baphile ngomathanda kulezi insuku. Manje kuvese kube ukuthi abaningi abalandeli bakaJesu benza lokho kanye ukuvala imlomo yabo. Kodwa ke sime kancane ke sicabange izibusiso engakholakaliyo esinazo kuKristu. Ukuthethelelwa kwezono zethu zonke, ukubuyisana noNkulunkulu, impilo entsha kulomhlaba, impilo engunaphakade ebukhoneni bakhe. Futhi esibili eka Petru 1:5-8. Ngalokho nengenzela inkuthalo yonke, nelekele ubuhle ekukholweni, nasebuhleni ukwazi, nasekwazini ukuzithiba, nasekuyithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu, nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandeni abazalwane uthando. Ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama, ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenayithelo ekwazini iNkosi yethu uJesu Kristu. Ngamanye amazwi, simele ukukholwa ezibusweni zethu kuKristu, siguqulwe ngenkazimulo kwinkazimulo, sithele iyithelo eziyobusisa abanye. Hlala uyikhumbuza usuku nosuku ngeyibusiso onazo kuKristu. Khula kuzo ngendlela engakholakaliyo, futhi kuthi indlela yokuphendula kwakho kulelizwe elikufuna uvala umlomo ngoKristu, uvese wena uphile impilo ekhombisa uguquko olunamandla kuye. Sihlobo sami, ungalivumelizwe likuvala umlomo, kunalokho thululela uthando lwakhe kulo kanyizwe. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte ngeWhatsApp uma uthi lezi inkulumo ziyithola indawo enhlizweni yakho. Inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.